Bantu seba bubuka banange nga bumumanyi kuluno nange munaneetamwa bingi bye nzize ndaba byonna ne nkuŋŋaanya kunze era mmala kubiweza wabula osaana wekkaanye bw'osumagira siweega kinyumya sikiddamu bannange abantu b'ekibuga musula mutyamwe bala emirimu gye mukola bw'onziramu nti n'oli bulungi awo nga nkimanya nti oyinamu akalimu k'okola ekibuga kyagala okukola n'ofuna ssente olwonno n'okiwangula leeka kudda mukulera mikono nakunyiigira mukama nti nze maama yanjima wakiridda mukyalo erimire okwata enkumbyo seka ebyolikungula anti bw'osumagira ogenze ng'oliwona okubba oliba masikiriya
mazima
bannanga abalimi mwebale mwebale bannanga obwava bulwanyisa
awo
basobozi bannange mwebale mwebale bannanga obwava bulwanyisa
awo
kansooke ku ludda lw'abaami kubanda banfaafa baba beegayalira abamu mu kifo ky'okukola akeera bukezi okuzannya matatu amatatu gatendeka bingi mwe muva n'oluusa batutiigomya ekiro kubanga bwezi muleema emisana ng'olwo nno n'abagagga basebote beebake munno wakusanga mu nnyumba n'akusaba ensimbi baba n'akulaajanya muliddewo mu maaso ga mukama weekube mu bambi mwebyobyejja weekola bavubuka kati ndabye bangi nga keera ku paaka kubba n'omusaasira bw'afuna omulimu ogw'ekinaku ogw'otagukkiriza ye tegumusaanira so nga egyo emirimu egy'ekinaku gye gyaffe bannange bamusomo gwalema kubanga weesigangalo mpanvu jjukira munnange oli ku kizibu anti bw'osumagira oneguseeba oliwona okubba oliba masikiriya
amazima
bannanga abalimi mwebale mwebale bannanga obwava bulwanyisa
awo
abavuzi ba mmotoka mwebale mwebale bannanga obwava bulwanyisa
awo
kantuuke ku ludda lw'abakazi nabo ndaba nfaafa baba beegayalira okuggyako baka abasajja n'aba beekolera bonnange n'abasonyiwa naye bano bannoonya kiwagu neyeebunya ensi eno paaka lwalikaddiwa ne muddira ebitone bya mukama neefuuka kkaazi y'olubeerera abo nno basangibwa mu bibuga sebo babeera omwo nga basobozi bw'aba n'omwana baamunaku kubanga munnanga olusabasibanasula kase baakaleeka mu nnyumba n'agenda anoonya ensimbi gye yasuubira ab'ekika ekyate bansobera babulwa n'emikwano egyamulaba ddala abo ba musajja twanjooga bagatika abasajja naawe n'obasaasira olwo lwaki mubeera kumbiranye mu kifo ky'okudda ewange n'ofuba okole anti bw'osumagira ogenze ng'oliwona okubba oliba masikiniya
amazima
bannanga abafumbo mwebale mwebale bannanga obwava bulwanyisa
awo
bannanga abavubi mwebale mwebale bannanga obwava bulwanyisa
awo
weefuba kunyiikira kukola lulikya munnanga obwavu n'obuwangula wabula obanga n'omutima bwalabanga ebirungi bambi n'otatenguka kubanga n'ebyobawa weegomba nannyini byo bifuna yamala kukazana ebirungi bakola bikole tewali ekirungi kijja n'ekigwa bubwi sebo ne bw'oligende wa mukama n'otuuka mu nnyumba ewa katonda gy'asula jjukira ebigambo byayogera bwe yali mukama okulimira addamu yamugamba muntu yennyingi mwe munaavanga ekyogwe ky'olina okulya olabanga ekibuga kyekyaye ng'okwata nkumbi ng'ekibuga okidduka kati ebirime ebiri ku nsimbi ne bw'olima ennyaanya zokka n'obutungulu olulala n'ogw'oliŋŋamba nti fuleedi munnanga olyoka n'olukyomera Bangi wasumagiro ne busebori wono kumbori wa masikini ya
Amazima
Bananga balimbi mwebali Mwebali banango wavavuru anjisi
Aho
Bananga wafumbo mwebali Kugondero msajia bao noto mudamu Wasumagiro kula basajia banange Bole mele lwa kukona otuso kule mwensi
Wasumagiro kula Mwole Wasumagiro kula,
wole mero kukula tuina. Kale sabata muna wenze nkuba chidongo, na yoru chichaka chiba tunga njwa nyama.